dhalinyarada ku nool gobolka Abyan ee dalka Yemen ayaa la baraa farsamada guryaha loo dhiso si ay shaqo u helaan. Talaabadan ayaa dhistay dareenkooda bulshada iyada oo sare u qaaday wacyigooda, sida ay faahfaahinayso Lujain Kiki oo ah sarkaalka barnaamijyada ee xarunta caalamiga ah ee diinta iyo diblomaasiyadda ee loo yaqaano ICRD.
So we use this strategy to increase resilience toward violent extremism, especially in communities with...
waxaan u isticmaalnaa istaraatiijiyadan si aan uga hortagno qallafsanaanta xagjirnimada rabshadaha wadata, gaar ahaan bulshooyinka u nugul arrimahaasi. Saddex meelood oo laba ah dhalinyarada la wareystay ee gobolka Abyan ee dalka Yemen ayaa sheegay una sheegay ICRD-du in barnaamijku uu yareeyey suurtagalnimada in ay ku biiraan kooxaha hubaysan. Tilmaamaha ugu muhiimsan ee habka ICRD isticmaashay waa la shaqaynta hogaamiyaasha diinta si xididada loogu siibo fikirka rabshadaha wata ka hor inta aanu bulshada ku sii fidin, sida ay mar kale sheegayso Lujain Kiki.
Religious leaders, if they have the capacity and awareness and the deep connections with their constituencies, they can detect early warning signs.
Hogaamiyaasha diimuhu haddii ay leeyihiin karti iyo xidhiidho qoto dheer oo ay la leeyihiin dadka ay matalaan, waxay ogaan karaan calaamadaha digniinta hore u ah ee xagjirnimada. ICRD ayaa keenaysa isla istaraatiijiyadaasi guryaha cibaadada ee 8 magaalo oo Mareykanka ah, sida uu faahfaahinayo James Patton oo ah gudoomiyaha ICRD.
It's very important to identify messengers, key messengers who are seen as having authority and legitimacy. But then they can push back using doctrinal arguments and values-based arguments from their faith tradition to work against.
Aad bay muhiim u tahay in la aqoonsado hogaamiyaasha diimeed ee muhiimka ah ee loo arko inay leeyihiin awood iyo sharci. Waxay dib u riixi karaan iyagoo isticmaalaya doodaha caqiidada iyo qiyamka ku salaysan dhaqanka si ay uga shaqeeyaan sidii looga hortagi lahaa isticmaalka rabshadaha si loo xaliyo khilaafaadka. Master Batent waxa uu sheegay in habkani uu si gaar ah muhiim ugu yahay gudaha Mareykanka, sida qaar ka mid ah dhaqdhaqaaqayaasha garabka midig ee isticmaala caqiidadooda masiixiga ah si ay ugu qilsameeyaan rabshadaha, sidii ay sameeyeen intii lagu jiray rabshadihii lagu weeraray xarunta Capitol Hillka ee golaha Kongreska Mareykanka bishii January ee sanadkii hore. Khubarada ayaa sheegaya in aragtida loo yaqaano wadaniyadda masiixiga ah, taasi oo ay daliil ka dhigan karaan dadka xajirka ah ee midigta fog ee aaminsan sarreynta midabka cad ama dadka cadaanka ah, sida kooxda loo yaqaano Proud Boys. Hadafka kooxahani waa in Mareykanku ahaado qaranka masiixiyiinta cadaanka ah, waxaana arintan faahfaahinaya Timothy Langan oo ah madaxa kahortaga xajirnimada ee FBI-da.
We assess that racially or ethnically motivated violent extremists advocating for the superiority of the white race and anti-authority or anti-government violent extremists, specifically militia violent extremists, present the most lethal...
waxaan qiimeyn ku ogaanay in ay yihiin dad isku urursaday qaab ku salaysan isir wadaaga, kuwaas oo ah xagjirka rabshadaha wata ee u ololaya sarreynta jinsiyadda cad ama dowladda ka soo horjeeda. Waxaana noo caddaatay in dadka noocaas ah, gaar ahaan kuwa maleeshiyaadka ah, ay hadda yihiin halista ugu weyn. Fadia Ramilangam, oo ah khabiir ku xeel dheer ka hortagga xagjirnimada, ayaa ku doodaysa in fikradaha xagjirka ah ee rabshadaha wata ay wadaagaan xidid isku mid ah.
What it oftentimes comes down to is a need for belonging, a desire to be a part of something that's greater.
Waxaa marar badan ku muuqanaya inay qabaan baahida wax lahaanshaha iyo rabitaan ah in ay ka mid ahaadaan kooxo ka weyn naftooda ama aan iyaga unku koobnayn. Fadia Ramalangam waxay hogaamisaa urur lagu magacaabo Moonshot, kaasoo u jiheeya kuwa raadinaya macluumaadka xagjirnimada ee internetka dhanka agabka ay shaqo ku heli lahaayeen uguna xidhnaan lahaayeen bulshadooda.
We don't need separate mechanisms to fight jihadism. We don't need separate mechanisms to fight neo-Nazism. Ultimately, what we need here are...
uma baahnin habab gooni ah oo aan kula dagaalano xagjirka mayalka adag. Uma baahnin habab kala duwan si aan ula dagaalano naasiyiinta cusub. Ugu dambeyntii, waxa aan halkan u baahanahay waa farsamo isku mid ah. Khubarada kahortagga xagjirka ayaa sheegaya in la gaaray waqtigii gudaha Mareykanka lagu dabiqi lahaa farsamooyinka kahortagga xagjirnimada ee hore u soo shaqeeyey.